ndibonelele henam ungangikhohlwa noma ndikonile ndikukhubile emoyeni wakho kodwa kithi sonke kunzima ukwamukela ukuthi awusekho awusekho.
Kanjani, ubuyisibonele.